agolo wene yawa ndizi lika kelo agolo wene yawa anu magolo wene yawa udoreru nyana nyanda utuma nyar katenda ubanda nyar kimira uko lika kelo utuma nyara muge agolo wene yawa utuma nyar kowidi pinyu inda dundo aromo doka nundo ani utuma ngat mangongo udodere nyar manywanda ukiko dulu mazango bando nyar katenda achako weni wuodwa owiti wudi kawino deka mawudo tieno omodo ruoth mangongo magaki ruoth mangongo owiti mawudo muga omodo nyar kamoro owiti kawuono dhiambo magako wadgo uko omulo nyar kowide in nikelo lothne yawa owiti wiri kasepo likelo lothne yawa owiti wudi mumbo mawudo yata wuono dhiambo mawuono uko mokelo tich mawendo ukelo tich mawendo abaki wudi kotieno maka nyar kabonyo owiti ruoth mang'ongo in ilona jowa omulo wang' jodise magake wang' jodise wasungu chung' ni dunde doko wang' jodise in miduogo chakne yawa mondo wamiel ni dundo duogo chakne yawa iduogo chakne yawa arwaki wudi kotieno deka mawudo tieno nyandoro nyar kanyagwal owita bake duogo thithne yawa in miduogo dhokne yawa mondo wamor ni dundo kelo mielne yawa nyithindo mor tetete odeka mawudo tieno kelo pithne yawa kelo tich mawendo odeka wure kotieno kelo tich mawendo jakanya jondoro abaki wudi kotieno makanyar kabonyo in migero ot midichi wure tieno nyar kanyagwand umolo ruoth katenda magak maneno chaki umolo majako nyango ochake juoka were owiti ruoth mang'ongo wure tieno nyar kanyagwand umolo ruoth katenda